Well, we better live, huh?
You sure have. If it's good enough for you all, it's good enough for us.
And if they're present, I think they're going to do
something. Wow, that's cute.
Give it to Lugo.
Here's Brother Lugo. You get to present Brother Brown.
Just a little gift, Brother Brown. The children saved their pennies and nickels and
thank
slowly
you,
thought of bribe.
Thank you, my little brother. Thank you, children. Sure, thank you very, very much. And God bless you. You know, Jesus said, "Inasmuch as you give unto the least of these, you have done it to me." Amen. You're the man and woman of tomorrow. If there is a tomorrow, you will be there.
Amen.
God's depending on you. Thank you very much. Should I open
it? Yeah. I think you're here.
That's the prettiest, kind of hardest of all my people. Grandfather has to get his right. Mm-hmm. Faith and the brain is not just the message of me. Isn't that beautiful? Fall from me, I'm not. I think you live. Dear brother, then, you're a friend. You're hoping you'll be blessed with all the things you found in love and all that happened. My dear Lord Jesus, Christ bless you. Well, that's really sweet. Thank you, Lord. Each and every one of you. That's really nice.
Brother Bram, I believe you agree we got a good Sunday school teacher.
You sure have. Oh, this is so done up so nice, I hate to undo it. I bet one of the mommies did this one. Is that right?
It won't be so slow.
Huh?
It doesn't have to be so slow.
Well, I have to. It won't jump out.
No.
Oh, my.
Isn't that
beautiful? Oh. Oh. That's really
cool.
Little gold there. We'll go to wonder which family he belongs to. He pushes in every picture. I'm going to show you this.
Oh, yeah.
Children, that's the horn of plenty. And I'll take this and hang it in our new home. And I suppose as long as we have a home, we'll have this in memory of this little Sunday school here at Prescott. I give thanks to God. Give thanks unto the Lord for everything. I give thanks unto God for such fine little boys and girls as you all are. Just to think of me in this time. God bless all of you. Thanks a lot, dear. Really do. Inspiration, that is what we want, something like that to happen.
And now, I believe
the young girls are going to give us a song or two, and the Brother Bram will take me. This is a song that the young ladies are going to dedicate to you. Mary Frances is our director, singer. But I often feel sorry for her. She never knows what we're going to do until the last minute.
That's much better.
And Jesus was.
Before we turn it over to Brother Brown.
Oh, I love him.
Oh, I
adore him. Isn't that how you feel?
I adore him.
My God and Savior. My
Lord.
My sunshine.
Manga, the number of a mole, our name, you know, Mane Gons Ogo, the little tiger, yeah, in the Yoga Gatala. They can be in your boat, never seen Vanini, in the main bag of Togo, you never seen be, never seen Vanini, see, or what is it, Vanua Patti, Bobaimba, Lamanyoga, Bindi, Robotu, Age of Chibotogo, whenever you must be Monini, a solo rainbow, all of Sa, Salimusimi Monini, with a Swanganya, Talogia. Masimbe ujisi ibotu, nyonsi nyobo, nyobyo, ndashima, mwajabete, wimba ubotu, ulogo, undaka sulagungwa, ulimponya, nyonsi, mwaye eyo, jindi jonsi, na mwambila nyobo nyobo, muli lelege tuwe chorani, na wimba kumui, ubotu logo, ndakotula wimba ubotu, ndakotula wabuya, wimba ubotu logo, gamba lyonsi, jindi, ndakusika ujulu, ndiena, ndakusika ogo, kubaimba, ndakusirila, ndakonji, kusula iwangu, wakuimba nyamulizi kuimba kupajamba nyamulizi ogo embona basimamba indi mauka unkundo nyamulizi ejo tulajita barijaji imbo kakuimba asintu zia kupajamba ero jindi mauka unkundo tulajimba alimi kutupajamba zia kusumanana na mumba na bantu banini ujipego elijibotu elongu mga Branham wakuzwabuli Rebecca wa Josephu wa Sara wa Tonsi subu kwa munu mama nili yu mbamba zila yobandila ibantuanini pepe waka yobola mashireni anu seandi wabweza nyomulizi obo mweli mkwa seandi wabweza yenu wabo obo lakalanga mkati awa kagala wakisi mari ya madola ali kumi mkadi eri lakaya saa iweze daya mwakuti 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 kujijita ene daya kano kanini yanda kuti uzibe uzuwa umi wakari kwa mpuku wajisi jigama gabana antila wabwe baloba wisi kanini wakari pide ene wajisi kuyo masharin obile elio wasilemuga wakwa jindi jimui elio wakari imali wakwa kumi masharin kuyo mburi nyonsi mwaka yobola alimi wakavika mjio kwa ito jareza jesu wakari wikaria kamulangiriwa elio ndagari mwikia ino inga nega jitanzi mutina ndagari mwiki okuya inga antala nega zuzila utala wamba kuti pepe pepe mjizi utajiti ejo tata jiti tatu jiandi nchoveni ula jiandi gana ikubana mwabona ino ndagamalekela kujijita pere jesu kamalekela kujijita mwabona wakamalekela kujijita kambonzi ulezi kuti ulelega dwe ikapati ikupa kuinda mbogo ede ikutambla mwagati ejo chakari yo mjitila mwabona abobo ndamulumba balumbana kanini moyo wangu wonse yenda kulumba umwe umwe wanu jini ejibo tu yaruswana no mwesireu ajini ali mazwa otatu inchoveni naoko mbela ulindi me awala musokwe jindi nasola ulilegela ilongu kukunguka uye kuti ngakari kukima meomunzila imwi na imbi ndamulanga akungwa wamba ula najisi yole masigati aya ya kuswaya minzi yanu ndakubona wenda mkati yomwe yomwita ikuti munzi kuti ndakasola ikuwana minzi minji isalala aisumbula abantu abulemo bonji loko kuli Kristo amakani mabotu ta ndina jiwene kuposena ulipo wonse alimi nchoveni akatalika lwendo lolika patu kusumana navyo wenda kabelaleza yokwa andwe alimi ndede yakubona bamwi banu ndakabona uzwa bomwi abajisi teka basi akwalo kamba kose leka kwenzia kuwana inga wabuyo kujatizia meso abo antemo uzwabunzi ilia taulu eyo elio lino ndashema ndi musi ngapo tu wenda mungula ngwe abulome mamu besu rio ajin awo bakanji tola wakonsi akuswaya minzi anu akusugana manza bana wanini basimbi abana kasi labukalo uvola utina ulibukalo bubola nyomulizi jesu ulawe andabana wanini nyomulizi ulajita edo wakari mulambe munini jindi jomwe wakawulikidwe kuti Musa tuyamba ula kuchatija ngwe mwati anini kweo edo wakari mbu otu logo nyomulisi edo jaka mubamba ukwasikwa kumubamba kuwa mulambe mwotu wakajisibanyina babotu baku mkomesia mwabona edo chejo wakamuinsia kuchatija umami edo nyobo na balambe abasimbi mulikisi mchopo ngwenya waba matumbo baka mkomesia wakumuinsia magani amami amba suirire nyomulisi kintu nyomulisi obo mlao mutanzi mbobete mbaibere mlao mutanzi kujisi jishomezio jishomezio ndiza nchiu mkanini ulindinye kumbisha nilo e mlao mutanzi ngu utari iuba ayakalisa igambi kariko onse pele ngue pele mlao mpati alimwe mlao mutanzi oyu ujisi jishomezio ulingo mwabona mwabubana sene mkalisi obo wakati nabana amu suirire vaziri banu kuti mupane mazuwa manji anyika ayo mami leza wanu ngamupa kusira vaziyali iwanu akujita ejo yomujita inga yakupa bumi bulanku anyika o mami mbwakamupa jindi jinji jakumverekera ndashoma sunu kuti ndiyangide kujikama ndapakamba usihi vaimbi abahangeli babuzuwa obwerede iusika ndina kulibuzuwa vakuinda ibwesu ino kuli chinthu yomwebyo atalawa ula ulaja mulongwana ujisiluse ndakalia mane teakonzia kulia alimuinse eyo tekalanganisikwa maningi kutina ndakali angelo galoka ikuzwa kuchulu ndataka langanisikwa gapotu gapati umwe chinthu byo chendikwatia kwamba kulindi nywengu ndamulumba ilo chindi Manon Musanda, Gunzilla, Yabutuksani, Randa, Segunji, Mlanganya, Yaboto Ovo, Hambo, Sejinjila, Sejisi, Sianza, Yawijita, Perenjo Yita, Uwotu, Mwagonja, Useluga, Mugesa Mujisi, Shanti, Dienda, Ubal Machoveni, Rajisijo, Rejabusana, Manago, Musimbi, Mwotu, Mugu. Wushi, Mwana Mwambe, Masigataya, El Eyo, Utelegela Uba, Amunzi Wawe Uno, Ujuga, Ugombela, Wabari Zintu, Zilipo Obo Zagari, Ujitiga, Muzi Wakwa Baibere, Nyomalizi Uti, Magani Mabotu, Agari, Ndizi Zagari, Mwishia Ani Logo, Sebo Inga, Faea Uti Embo, El Eji, Chemui Ibuyo, Mbrileza, Ulileza, Mbri, Magabede, Mubuzwa obo. Amaye kuti, wakaba miga indi, ninji, ngaka jibugila, awa abuti, ikuti, ngaka pona buyo, mazwa kutala, kuyagu, priskoti, ikuti, ngaka pona buyo, mabona, inotupona, ubuzwa obo, mabona, hao, kasele mugila, mamaninu arwendo, hao, larindila, ibulumbo uwesu, ubuzwa kupati, ino chujulaji, yaleza, bagubala, periga tulana buyo, ujita, atuganane, uringwe ashonto buyo, uyanda jesu, Segonji kupandora, wali huwa wangu, wangu, agulumba iwangu, mwesu mesia, mwesu gwari, abantu, abo, abana, babo, banini, abo, mbabali, asibuya, ulindi suwe kuzwa, mtuwa karigo kutu. Uya, laindi lagu jintu jiri yonsi, tutulangila, eri otuizikuti, lagali babo tu, babo tu, hele, ito kazi kuti, chulanga nisibwa mzila eni, ya uchomega. Eyo, mami, dagomba kutibushu, iwago yonsi, yoba, jilao eji, yabantu, muya sala, yosisi ya imyoyo, yonsi awa kabela, yoba pa, umi kutamani. Eri akube kuti, sebo, mbri, watu watelu asunu, akube kuti, uwe, uzwa, utaboli, jendi, yo swangana, mwushu wabwe, oyo, utugomba, aliandisho, akupa, ulumba isi ya wonsi, uzintu ezi. Mani hindi ejo mami, utugomba, jagushomiga, ulingwe, akubi ili akwe, musinare jesu, twalomba, amen. Rino ndamujata wajendi ya hu, ikumajino, ndiosala, akujibamba, ukamba na logo masigati aya, kwamba wala mzila eyo inga, yaba, wala mwana wanini, bapati maningi, bayongusia, abalo. Ndianda kubala ii lukwalo awa, ujanua mpugu ya msali mago, ilo ndianda kubala kuswa, kampango wa 17, lajipati 10 ya msali mago, jibela. Ero jendi dago mka mzila, hao ukasia umi ya zuza, na kukugama anfi, na kumoguzia, wamba kuti, simaila la mwotu, inu ndijite kuti, kuti, yagunzia kukwana, wumi kutamani, ero jesu wakamambila kuti, inu undaambila nzi, kuti mwotu, tagu mwotu jita umi, kabela walo ngu, leza, yebo uli zimilao iti, utajiti kumambi, utajai, utabi, utapiga mbo, ya kubeja, utajiti, Yabu mperenge, walimega usu abanyogo. Eri waka ingula umuambila kuti, simayala, yonze ei, daga ijita, gaitopela, gaivamba, mwini, uswa ugana kwangu.
Then Jesus beholding him, loved him.
Pako Jesu, naga mulanga, waka mianda, ulimambana, mugubushi, erio, wategulingwe, yindi yomwe, chobulide, Wayamu rendo lwagu, wasambale kumwa jintu chojisi, nakupabajete, kabela uyoba alugunu, ujulu, nakubawala, uweza jinga nujagu, akunditobela. Ejo, wakausa, ugamba ogu, kabela, ugaswa, kabijiridwe, kambo ugajisilubono, ilunji. Dino kubana, nakubapati, nakubawansi, ndianda kubamba, mwumbe oyu mwenini, jagwele labuyo, mwimbo kwanzia, nimija kukambana, Muri mwe kwanzia. Eru ndianda kuweza jibalo. Nitewele. Alimi ndianda kuweza jiyo. Usololi. Nikutobela. Amutu omui. Usololela. Usololi. Nitewele. Iwagushi. Bantu e. Amuye kuti. Tama tansi eyo. Umui wesu. Yaga sulakwamba. Mutu omui. Watu usololela. Nyebono matumbu. Mula ya ntamu, zitanzi, eji junior, amusimi mwenini, yaga panga, kabela, tabajie ilimbi. Emutu umi wa usolela, ntamu ya kuntanzi, ndaya, bilipo, Yini nagabamba tamu yawe tanzi Joseph abonse babo yindi nagabamba tamu yabo tanzi walo mutombo kanji oyo ubamba usoeka mwana mutamu yawe tanzi kambalo ujindi tata nabereka gasula gomba yakupone na perejiri nagabamba tamu yabo tanzi ene wajindi ujama siku yindi banjira tata yose ulamba oh tata bolati Johnny, Mary, mwende na usimi mwenini, nga wenda, ula ulange, ilo ntamu ya mwebu yo, ndiza, bama, wakajita ujatila, wajatila, mwunwe, mamutumbo, kambu wakari, kubanga, akwampeme, na kubanga, kunyona, ulubazu, nyomulisi, akwida ansi anini, abobo wakajita, ujatila ujanza, ya bama, ukubamba ntamu ya go, tanzi. Ina mtu mwi, wawu kwasya, jindi, ukubamba ntamu ya go, tanzi, Ilo ntamu yago, yago, ya mama nino, njoga sola kubamba, mbomi, mtu umwe, unogu sola lila, mbona, mbombobo, jenda kuti mye eju, tamu yago ntanzi, mtu umwe, wago sola lila, ilo ntamu yago, ya mama nino, mtu umwe, uyogu sola lila, wede kusola lila, nyomulizi leza, wakatu kwa sienisha, mbelele, njo sena mungalizi kuti, mbelele, haigunji, ulisola lila wayo, yo, ntuliga, agulea, alimita, agunji, buya, ulisola lila ini, Eriyo, yede kuba mtu mwi, wagi sololela. Eriyo, jindi yu mwi, mwendelezi wede, sololela mbele, ino ejo jagali, gaindi mazwa amwa mikesu, wagali mwembezi, mubotu, wagasololela mbele. Besu nyamu wapana, tupona mwuzi wabumbi, bintu zionzi, yeji nchwa, akupilingana, nyamulizi ejo mtu. Yede, usolela mbele, sunu, impongo, emulizi ogo mpongo, eyo, wagi sololela. Mwonya mchichayilo. Jalo mbelele, linini, taisi ogo, wazinka abobo mpongo, launga mjulu, ii, jimpati, utala mchichayilo, jimbele, zizibu yo, mwuri kutobela msoli, abobo, la insolo lela, mwonya mchichayilo, eji, iyo mpao mpongo, ya sotogela, mwumugondo, kabela mbelele, ilanjila, abu jaigwa, mwabona, mpongo, msoli, ulubide. Bele jesu, mwembezi mwotu, oyu, wabasolila mbelele, wababa, solila kubumi. Ujatamanzi abo, mwabona, hele mtumwi, wede kusolela mbelele. Ilo tanzi, nuzialo wa mtumbu, hao egi, yabawusi mtumbu, amana, upantamu ya kuwantanzi, hao ulananga, ulibawusu, tose subu, ujanabu songo. Kambu ngumutwi wanganda, hele kanji wa, utalibuti walo msongo logo, hele walo walo, wakabambwa iwa, msoli, omugashi wakwe, abobo, tutovela edo tata wesu. Chamba ujita. Jinda amba kuti, lino, mwambe, jenda kuti ujite, jintu jiri bobu, bobu, au, tamusiria kambo, msongo, ili amusirie, mwana, wawaiya unji logo, alimi, kwede, mwuzia, mwana ejo, chagaiya, ili mpanga, tabwasia kwenda, uriyakwe ejo, chagaiya, latandia, lino, utaunti. Ujitajeje, kambu nagajitajejo, batata, bandanda, utajijita, hele nagajijita, kayala, jagalitajeje, ujitika kulindime, nindu ye mwi, jibyabi, abobo, mwabona, tiyo, hawalo, tata, ulakandila, nzila, ya ujita, ajintu, jagu, jita, jiluleme. Bamu tumbu amana, utusolela, manejendi, nukede guba, usongo mwanini, bagu visya, usuwa uli tata, pao, tujena ibumbi, tujena musololi umbi, talimi oyo mwi, mwi wajigolo jibotu. Urasala, uisya, ugupa wiyo, wakugwelela babotu, mwumi, uusena, jilau, chokonzia kubala, baibe yagu, alimi inga, wabala inyimbo, alimi inga waiya, waliza, wakubala, wabu, jibu, wabona, ilu mpao, intuyembe, ndiza unojisi, pindu, kakela mtu mwi, wakulembela lukwalo, lama, batata, mtu mwi, wakulembela lukwalo, inga, chokonzia ulubala, mwabona, abomwi, ulijisi mpao, alimi, usolela kuku, wia, kulemba, akubala, Ile jintu jibotu, mwimu watu, kukwisha babotu. Eri ni wamana, usia jejo, yebo, wamana usia, mwimu, omwi, utovela ombi, usua kubulumbu, unini, dedi, nini, ntanzi, uyabuya, mani, wasua kujikula jipati, na uya, ukwaleji, hao jindi, wasua kukwaleji, ili upao, mwimu, wamanisha, usolela, mwabona, inabama, kukwisha kwenda, mwabona, taa, wakuisha nzila yagwa amani mwoshi mwotu msongo nzila yagwa ulimamela ilwago ulimamega ilwago mwii wakuisha ruyo nzila yagubala wakulemba helinu ulimugu siya tata ulimugu siya bama heli ulimugu siya mwii ina mtu mwede utala uzida awa Ninongoni, wenda utala uzita awa. Mambo bo, Yesu, utala uzita awa. Lino obo, mbogo ingu zibu watulogo, watulogo. Yesu, utala uzita awa. Ino, mwana 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 oyu, mwubushi. Utamba ula, walo. Itwakuti mwendelezi mwubi, mwubushi. Ino, oyu mwana mwana. Mwaka inza kwa kapu tulogo, lino kanyina, kaka mwinsia wenda. Ero nyama wana, wajiri maalumi mwosi, ndiza uswa, uyo kujikola jipati, alimu maalumi mwosi, wampu walogo, ero pinda, mwisi wakabotu, ndiza wakenda, kabotu, asimeze mbi, o banyina, mwaka mwisia, ero kari ii maalumi mwosi, usidirire, avalo, kambo, amalange, wakari kukide kare, ero wakari kuyo ii, maalumi mwosi, ndiza miaka, ili kumi alusele ya kumena, ikusabio kujikola jipati, kabela, wakari kubide. Ino nyomo bona wajisi mshobo ulurame. Wamui. Mwui siyabwenda kapotu. Elio wajisi mshobo ulurame. Wamui. Mwisi wabwe. Mane wakalu. Kajiri mwalumi mwoshi alimi wakari. Wakari hubide. Mumari. Waka. Mpangila mari imanji. Wenda wakari. Wini. Wakari mwendezi. Wakalu. Mwisila oyo. Kaswiteri ya maningi. Mwabona elio lino. Wajisi ii mwui. Wakamui siya. Amuinsia jintu yirulame, nzila, mbagalikiyo, wakajisi riyo ilwawe. Ilo pangwi umbi, oi maalumi mwoshi, wakajisi eyo. Yamina, uyo obo, wakameze kwa, oi maalumi mwoshi, wakajisi riyo, wakukombi, munganda yawe. Dinogano mwui, sena mwakajisi kuchi, ulibana banje, banini, katajisi riyo, wakukombi, dolilo onse umunze, bawishi abanyina, tabashomi mwileza, elu bawishi abanyina, balanywa, ukweba, uwana, Wenda uga, rumi au mi, masiku azintu. Awutajigila bana wapo anini, balombe, abasindi, zarilo azintu. Sa, tamukameni, kutimulijisi, bama uso, abo, bama nyogwe, bana Kristo wapo tu, ino. Yindi, maguba abana, sena, tamukandi, uba mushabo ngonya, bama uso, bama nyogwe, mburi, bama uso, bama nyogwe, mbabede, wabona, ino pele ogo gonsi. Uligapotu. Ina oyu maalumi mwoshi. Wajisi alimi. Wajisi uri lopukombi. Mwona ejo. Jagari bindi ya logo. Uri ejo bamui. Labo. Chubaka jisi. Kambo. Tabajisi uri lopukombi. Ile oyu maalumi mwoshi. Wajisi. Riyo lopukombi. Kambo. Mwona. Kambo. Wakati. Wakabamba milao. Uzwa. Naga limulambe. Ina nyawase mwoshi jisi. Bamai. Labo tu. Bagombi. Nyebo. Umui au mwanu. Ejo. Nyebo nubasimbi banini. Lopukoshi. Walombe. Nyonse mwa jisi bamai, labo tu, bauso abanyogo, awa mjaka, eji, jisi nitu yonse, so, mkwonja wonse, ogo, kozi, labo zika, ulindwe uamba, mwalumi amwana kasi, mwotu logo, mlanda ulireza, kambo amuyei, mwiyopa, usubabu mwi, na kwalo utolwa, ujulu, ili utina wakwa, utanaba kubola kwawe, yewe mpa lutanzi, tina magalizi ogo, tina magalizi kuti, ogo, lalafa, yutinaba ama watata, apa, Mutana wujita, Yesu, taboli, mungila nyesu, seno, mulibazi aba, tata abama, bayobu galu tanzi, yabulemu, umberianu, mwabana, mwembo aliza kuyorila, kabela abakumuni Kristo, bayobu galu tanzi, ili mpao sebo, togomi, kwasiede, yewe mpa ambabo, yoyinchwa, mbulibobo, edewe, ejo, chenitu jipati, mwumi, mwisha, lino, ejo, chenitu jipati, mwumi, tuede wujita, mulibambila, iguswana aliza, lino, mwumbi buyo, Tabukabereji, mwagwana oyu mwendezi mwoshi, awa wakati, simalo la mwotu, dinamu yei, itana ujamba, wakaisi ba, wenda kapotu, wajisi, wye ulubotu. Wakaisi kwa mabwebo, eri wakali, ubide alimi, wakali mwendezi, alimu wakali jisi, wakambi, heli, wakalanganwa, apenzi limbi, alimi, latulanga nyatoose, bumi butamani. Mugombi, tabutupi bumi utamani. Mugombi, chukumyo, eri, tabutupi bumi utamani. Ene kubabobo, wakaisi kwa, abamai, bainda wakariko. Wakajiri, yendika na jintu yemui. Ene mwami mwoshi. Wajisi ba, kambo kati, simalela mwotu. Ino inga, na jitanzi kukwana, bumi utamani. Ino onyabo, mnashuma kati, jesu, mwoleza, embona, abobo, wakarizi, mieyo. Imarumi mwoshi, tabobo kati, mwamba milao, wachukila konya kubukombi kwawe, mwona ejo, chakari wamba uchatijia kubukombi kwawe, wati lino, maju amui, Obamba, Obambi Wago, Obati, Nagajita Eji, Uzwa Ulombe, Balombe Vanini, Mbrindwe, Lama Avatata, Mukaisi Wangu, Bandisha, Obambi, Hele Ndizi, Obambi Wangu, Uti, Seji Jisi, Gome Butamani, Mabana, Ingawari Mugotu, Utabi, Utafwebi, Utabeji, Utabeji, Uvatata, Abama, Utandi Weji, Obo Utanzi, Kambo, Umwe Wamba Umwe, Pao, Chitete, Wanda Umumbi, Mabana Pele, Tamweda Ujitajejo, Mutandi umwi, umutanzi. Zeno walizi kuti mwabili wako, tabamidi uweja. Niyo mwalizi, ya jisi jilwa zirino, jiri jiri msinga ziyago, yabongo, inga, abika, patango, kanini, kukubago, iwago awa, akubika, kamwi, umutuwe wako. Ilupainga wamba awa, wamba iwa wati, na, wabe jangu jati, jejo, ele inga, na jamba yabu tetete, logo, ti, bayo, bayo shumakuti, ni jamba wini. Ero inga wamba. Karunga bati sawa gari. Usenabumi. Mburi. Nuwakala. Mutrela ya mwesu. Shanti. Ujende mwesu. Branamu. Nagamba uga. Musonde masigu. Abuzwa obono. Ere ya bati. Hepe mneni. Zega kalao. Hepe mneni. Nyamulizi ejo jiberesho. Yaguziba. Uweji. Ejo. Yuamba. Iye mneni. Wagajita. Iye mneni. Wagajita. Ebo bati. Zega jita. Yuamba. Iye. Wagajita, kambo zi, kambo beji, chintu ujibi abi, mubiri, tuwa gomba, ubeja, ili chintu, jiosya, usigila, ninyonyo na wendi, boonsi, wansinga, ya uye ila, jindu wabeja. Unyonga nyombali bobo, yogu pa, zilonda, jigoto, ya fangasi, inga, ya uja, ili mpao ubeji, chintu ujibi abi, kambo wabona, tamwede ubeja, uba, ujitajimui, jazi ntu ezi, inababa oyu mwami mubushi. Ante la wakari, taga beja, taga ba, alimi wakari mutweluga uti wakari, miendigana, yonzi, umi utamani, abo wakati, ino inga, lajitanzi, ubambobo, elo jesu ulatundiji awari nukuti, mugombi, tabugajijiti, abobo, wakatuma konya kutuga, uringwe, nakuti, ubamba milau, wakati simalela, lajita eji kuswa, indagari malombe munini, na munini, jini mutubuyo, munini logo, mwikajita jeji, hele wakari zukuti, taga jisi, umi utamani, abobo, watimpao, inao, liyo njila mbumi, umi utamani, liyanda kulondoka, hao kwaya, ukasambale ejo. Mwabona lino, jiriga botu wa amari, mwabona, jiriga botu wa amari, wakubide, ejo, amube, mwendelezi, ejo, jiriga botu, ele ini, ninjila, mwalele mega, wamana, ubabobo, mwabona. Wati weo ukasambale ejo, zojisi, uzipa kubajete, balabantu, abo, batawezi ntu, jiri onse, hao, bola, jitabele, kabela uyoba, albono, ujulu. Edema arumi mbunguchi, wajisi, mari manjilogo, usila tagasi, Jabujita angu chujo, ino mawana, wakari ampuwa maningi, ujimalmi mubushi, mbagabede, eri wa wakari wambi degabotu, ubomi, nilabawishi abanyina, eri wa paisi, ubose babo, wakamu pete, jagubelesia, hele ni wabobo, wakari zibuti, wakari, uyendiga na jintu yumui, ino, dambawula, wapati, wakari zibuti, wakari yandiga na jintu yumui, yalimi, taga jisi, ubomi utamani, wakari jisi, mawana, mbombi, tabugajari, ubomi utamani, Ziwa, unyanya muga, na, yungwa jintu yumwe, ula kwanzia, uyo wa, yungwa jintu yumwe, mabana, ulila ejo, nchipotu, wongo lala, ejo, nchipotu, negwa bobo, tajiri nchijo, mabana, ulalangano abu umi butamani, yuwa, ndivu na baptisti, usinejie, na, methodisti, na, presbyteria, na, pentecoste, oyo, taolimu uzio, neguba, Oyimami mugushi, wakarigo, awalu, waisigwa, uombi, wabuzwa, kene kwa bobo, awadisibumi butamani, bobo, wakarianda uziwa ejo, ya kujita, wakenza kwa kabotu, ulijeji. Eji ndi nagalangwana anguo, wakaka, wenze kwa, uombi butamani, na kusolelewa, wasololi, wakwe, wambi, awajisi, ujatira maningi, usila, takarigo anda, ujiregezia, mwabana, ino ejo, chidiye mwembulije ejo, mwesubrenamu, chamba. Bila saka na nini, ulindwe, wabona, wiyo tulika putu, mwedebya, ujiwalo, ya wiyo, wabona ejo, chibotu, ele ejo, tajika kufutuli, wama limangi ejo, chibotu, inga, wabamese kwa, ibana bago, wapa, zisani, zibotu, asintu, ele mbali, tata, wama, wakaberigela, dinye, nyonse, asintu, ele chibotu, ele nagwabo, ejo, tajika mfutuli, wabona, na inga, wanjila, marabaratole, wiyo, mbogu bikwa, zintu, ziande, antuome, Na kupasawula matomu. Na kumba tabajita kunjila mumpi roketi uya kumwezi ili ejo tajira mfutuli waedegu langanyo ajin tujomwe bumi butamani alimi ulimuntu omweluzo oyu ugonji ya kupa bobo ulindwe bama tabagonji upa ulindwe batata tabagonji upa ulindwe mwende wago tabagonji upa ulindwe msalari wago awa tabagonji upa ulindwe batubonsi bajana bumi butamani bede kubula Uli Yesu Kristo, mwongwe alike oyo ugonja, upajibela ejo. Mwiyo wa inga upabiyo, lagonja uisha, wede, uriyo. Banyogo, bago inga, baguisha wenda, wede wia wenda. Bauso inga, baguisha nila. Yaguwa, simagwebo, najintu, wede wia ejo. Pele Yesu alike, ugonja, ugupabumi butamani. Mwana, mpaisu wago, usari wago, na simwezimbe inga. Wakuisha, wambi wako, inga waia, mwumbe oyu, mwadusola, wisha, ene wako, eju, wako pi, mwumbe utamani, wede kusumena imuntu, Yesu Kristo, mlamfisha ejo, nyonsa nyobo, wede kusumena imuntu, Yesu Kristo, kwa mwumbe utamani, ino, ele, zindi zimwe, usola gumbi, kwa wongerezia, wapati alindiswe mani, tatuzi ya kujita, o jindi ejo, jindi ya siga, lino, ino nchindu jibi abi, ya kukaga, Usolori mabumi utamani, kambo mabona, obo mbumi, utakonji kukola, inoviyo, ejo, iligapotu, eje yotu kwasia, awa. Mabwego, ayo, aligapotu, mali, ayo, aligapotu, uba mwombe, amasimbi mwatu, eyo, iligapotu, ere, nyomabona, jindi bumi kwa mana anu, kwa mana. Mwafisha nao, nyomabona wapati, mwafisha, mwabona kwa mana, ere mpao. Ede utambula Yesu Kristo ubumi butamani Yesu alike ugonja usolala uri bobo edo nego kuti mwabona oyu mwarume mugusi ogasitiza usintu ejo se mujikolo ari mubinda obajeri bagwe asintu yose wa ogaswegula jintu yepate maningi ejo yali gonja kuba ajo usolali wamoya sala kambo Yesu akati bola nditabere ari mino basimbi nomuswa Umanisha, sikolo, umanisha antela, nabamui, ya kukambano alimi yebo, nabalombe wakuposi, musolibu patamaningi, wani ngujeso Kristo, kamba obo, musoli, ubomi butamani. Ino obo soli, langanya, mtusi onse, wala pegwa jindi, jede, ya kusala. Eyo, eyo, kitu ya mweji pati, chotijisi, mbomi, obo kusala, muzwa umi, yebolizi. Batata abama, babasala iwa, tamu nime mwini uotu, kamusimbi, mburimbo, mwabete, nyose, bao yobo yobo, si nguzo, wainda gaindi, usana, lienda kuyia uswa, umi na pe, umi inga, wabuyisia pele inga, wababu yo, imulambe mwini, mubi, togaili, pe, musimbi mwini, mubi, lagashiriri, pe, mwabona, ulijisi, usana, wabuyitajayo. Ne wakuti ulimonini, alimi wama abati, sena wajana maei, aripoti, kadi yago. Pepe, dijisi ulansi logo, mawana, ino ulagwanzia, ino wama, bati, dinowede kubala, ewede, ujitajejo, pao, usumana kubala, mulibama, wabaka, wambila, mulitata, waga wambila, mawana, wede kubala, pero ujisi usala, ulagwanzia ujijita, na, utajijita, ulagwanzia wamba, seandi ujita, mawana, Ujisiku sala, waenda kandi, yubagu sala, kwa msimi oyo, wea kukata, mwanombe oyo, wea kukata. Ulijisiku sala bose mbumi, hilo mpao ulijisiku sala, alwo, na uyanda, upona, kwa mana mbumi obu, na wabu yomutu, mwotu simpo, usabana, msipegu, na, siku siyana, na jintu imui, jimbi. Ili amulangi wa simi abanini awa, aki erio potu, kandi kainda, baba imba, oyo mwana, wajita, wambila ikwi erio, Alimi inga, wa mwimbi weni, na mwimbi umwi. Nda kwa maji, aba lombe, aba nini, balombe aba, inga, wa mwili, yusi prezile, usambala kupati iwago, mwabona, tuyandija ejo, mwabona, jitalentaliza. Ndiyaka kupa alimi, edi usala umwi. Ogo, kwa kubelesha talenta elio, kamboleza, na, yedibelesha kambo katiabulosi. Mwabona, uwasileo awa. Mwenyeko mwana, ino wajisi talenta, kubanga, usolelewa iwantu, ino uyojitanzi antijo, zeno yagu, mawebo, uguti. Avalibambe, iwa, sima milioni. Na senenga, wabola awa, wabamba mwuzi, obo vantu, kubanda, wabola antomwe, kweza nyonsi, nubanda manini, mwabona, wede usala ejo, Tiagujita, umuyamu yesu wede kusala, alimi, ya tulwana, elitonsi, tulanganwa ayintu eyomwe, inu, tiyo jitanzu jati ya kumi utamani, tiyo panakumbere, na pe, baote deguola uli jeso, jana jejo, dole ya usala, ejo, jeyintu yomwe, neza, jagatupa, tasungiri jeyintu, alindiswe, ulatulegala uyo, uwamba usala wesu, abobo, tamwede, usungiri zikwa, ele uwamba uyo, usala iwanu, Wini, nino adutavera vyo oyu, papati, avonse lino, wame timashonto, avana, avonse andome, atavere mwalmi oyu mwoshi, avusala ogo, paka bamba, avuana ogo, wajaka msola ila, nino awasimbi, amaki, ayumabotu, abalombe vanini, nino ndiza, wabola, avanduwe, inga, wabaaji, ya wimba, nino amweze uyo, intu, ejomwe, inga majita, ma inga, uzwa wamwe, wayanda, miyaguli tola, Ndi, ya wamu ni muzimu lombe oyu utegwa Elvis Presley, magawa kwa matepu angu, magawa nzila, wetawa usi mlombe pele mlombe oyu, walisi yoro ejo, nyose, chomu jesi, magwana, ajejo, cha, wajana uti wabali uwanzia wimba, idamu langele ejo, chagajita, nitu sijanya wabuyo, judasi chagajita, judasi sigariote, wasambala jesu, jesu, mwaga paa, mlombe oyu, idi botu, ilu inu, kujitanzi, amujengulugi, Uyisambala, uli diablosi, mabona welede, wola mamaninu, arwendo, mabona, wagaga, wenda jesu. Inuwe mwamba na mwoshi awa, mwimanda zi mwoshi, mwubi, mwajitajintu, chijonya, atutabele, akubona ejo, chagajita, ina uzumbawzia, amatumanemo oyu, wagabede, antela, mwalimi mwoshi, mwotu, masusu asia, galambi duwe gabotu, ulubasu, zisani zibotu, ibarindu wagoshi, lagaya, mwambe oyu, mwalimi mwoshi, mwotu, o ingaba, ngambweni, watamiga, ulimbabo, kavela, wenda, lagali, ulibwaya ula, jankwela, ulingwe, Asintu, ilogali ya uti wali mamba na mwalimu, mtu, mawana, kambu, wali webega, wali mwagosi, takari walanga anchi, ya kuya kumamaninu, aruendo, wali nangabu yu awa, di mwagosi, di mwagotu, di kubide, ndakwanza kuula, ukumbwa jintu, cheanda, ndakwanza kuweza, basimbi aba, alimi, mlombe, bose, balandi anda, ilogali zukuti ndi mtu mwalimu, ili mwagona, wajisi, yos eju, watawila malaidi, abawishi, asintu yos eju, Ni mwaka mbilogo, nda mwaka uji wambelo, eo lino, walibu wanzia kutavela, jejo, mwabona, huwologo, ukubide, au zizilwe, eo, eo wa, mwalibu yosono, mwalibu ti, mwagalijisi, jendi jerede, yaguwa, sikusanga balisha, wama zipegu pegu, mwabona na, indu yumui, mwalijayajo, mwanji wabana, banini sunu, mwamba ule, mwabo, balize kunji, ujatikizia, basimiso wano, wama zipegu pegu, wenda, Mbazi, ujatikizia jesu. Nyamu wana, eyu, wana, nyobo, nyobo, nabana, mlaia, ujatikizia jesu, au, wapala, musabano umui, tababola, basipegu pegu, na jinti mwijimbi, balizi, basiaga jiti, bose, ogea, bose ujatikizia nchijo, balizi kabotu, eyu, jose, winda, jeyo, wabandula ujatikizia baibele, tagwe jintu, chobazi ujatikizia baibele, mwana, wamba, usala, ulubide, jino, mwini, umui, basambala, talenta, yagwe, yagapegwa, aliza, Kambu kampu, hao tulamu wana umamaninu, abumi, atumotowele ambari, tanini, nyomuli ejo baibele, kili amba uchatija, mlomba na oyu, mubosi, wakabasi kusidira, maningi, apobo, zindi zimui, kusidira, wakwambi kuti, wakabamba, yu sala kulureme, saa, mwurizi chaga jita, wakabukabusana, elio, wakabasi indi yonse zibotu, wala mapokwe mapati, kukereshia mari manji, asintu yonse, abasindi, asintu yonse, ilo mpao, wakabata alimi, niza, wakajisi mwashi, elio, elio, wakabwano kwa mani, wakayaga matala mapia, asintu elio, wate nyo mabwana, ikatewe jesu, wakulanga elio, jejisi mabwana, inga mwabantu wakabamba jejo, alimi ndijisi, ee, langa, wandi wangezia, Ejo tajambi yonse, mwana, elu inda gandhi matala awi, wala mzimba kusigila, awalo wabati, baa awalo, mtu, kutola uriogezia wago, ejisimani manjilogo, awusitira maningi, elu, nilimutumulemu bobo, isuliwa, makilabu onse, elu, nijisibu hubi, wanyiga, mwanza angu. Ejisinyiga, mpati, amali manji, alimiba, maa, ya, bantubo onse, bandi anda, mutumubo tulogo, uba.
The Bible said
that that night God said, Yamba bobo, musigo obo, izoga mwambira kuti, yo yanda muntu wago, bawo nchizi yagajitika, inovali mugumizi, una Kristo waga indi, mujete wagalala, ogea, musi ya muriango wagwe, yujendi buyo, nibaga, utala mu Jerusalema, utala buya, ba, lida atala yanganda, elu tukukweringa, fazin kwa, zatuloga mbuli bobo, tubela tunyama, azimwezimbi, bumajibwe tendi batulosia
ili
utawatuweze pei kambo zindi zionse mu Jerusalema munzi waka indi uli kauli kapo tukwamba utana kunini awa yobe nyomulizi mojibete zinini ajimpa zinini anyama zinini alibata yobe zinini azintu yonse lonka mutukwakwa mutugwelo azintu yonse bulukila mugati akuba ali nchicho chobeni abawo abantu kutalabuya batanta atalalya yabuyage elyo alalya nyompao alalosya eji elyo pao bapyanga elyo kuzwa ili wabwa mutukwakwa alalya tukuperenga Eriu, kalegila oyu, una Kristo moja te oga indi, ulala aria, mga kwa, na kulia buyo, tuke kwerenga, tagalala kuswa, umetiba yagwe kuswa, kubolo kwawe, na kuswa kutafule yagwe. Eno baoji indi naganjila, inde gandi, waji silonda, zinji, kalimi, taga jisindu jiri yonsi, jagwika silonda, yagwe, nadegwe ori lazalo, ilwabwa bagasiga, akumia kuta silonda jagwe, kutegwa, gagwanja, usola kuba, igabotu. Enyo malize, kuinde gandi oyu, mutumo hubi, jende, Wabona kuti wajismari agula mishobo yonsi ya musamu kinawa wali jisidwe kuba amishobo yonsi ya madoga tela heli nyomalizi siendezi mwi madoga tela tabakonji kutugwasha musamu tawatugwashi tawakwaji ntu jikonzia kutugwasha tulikulose waleza hili wakasale mga mamani nu awe nubagwe madoga tela tibakonzia umugwasha kabela amanasi tibakonzia umugwasha kabela musamu tibakonzia umugwasha kabela wakafwa Eno paoje indi buntu wakwe, mwagasia mwili wakwe, mwagona, mwagasia mali agwe onse, wiyo rogwe onse, zindusi onse, yaga jisi, huwe yagwe onse, kala mupa, jive pache, chobeni, ndiza ndembera, yaga mungila ansi, elu mea, badopo wakasiga, elu walo, elu mugamba usi, wakasiga, akuti, mwagesu esu ulino, wainka ulemu. Asion sembri eyo. Eri baibe yo ambaguti. Wakatamia mesu awe mugehena. Mugapenze kwa. Akulanga kulale. Atala yaji. Yelo eyo ipati. Ogia. Akubona mugumizi. Oyo. Wakede. Ogia. Umunyangu awe. Ogia kuchulu. Iroko mpolola. Utumalazalo ansi anu. Amanzi bashoto. Aya mabangamanga ala penzia. Kati. O. Pepe. Mwagona. Wakabweza kusala. Ulubide mubumi. Mwagona jindi. Nagabola mamanu, arendo, uzamubomi, wakenze kwa abugombi, wakenze kwa abuyo, wakenze kwa abuongerezia, wakusitia kwawe, kwawe, bele nyo mwagona, takajisi yuntu, ya ujata janzari yawe, ezio zintu, zakula uguya, mlamisha, umlamu na mwanini, nyebo numapati mnajita, umwebede, mwagona, takajisi yuntu, ya ujata, mari awe, taka kunja, umajatila, bezi nyo na, madotela, tibaka kunja, umajatila, musamu, Kiwari kwanja kumjatila. Mpaisi wakwe, mwambi wakwe, kiwari kwanja kumjatila. Wobo, wali ntu yomwebio. Kulingwe ya ujita. Wakari, wakaka, utambla jesu. Umi utamani, abongo chinzi. Chake de ujita. Kabila kwansi. Mufu, mugehena. Inu kulubisia kubiabi kogu. Malumi mkubashi. Wakajisi jindi. Nakakaka, wenda jesu. Usolero a jesu. Wakaka, ukujita. Atumangi logo bagoshi. Gali mwamba, ulubizi obo sunu, ugaga usolerwa, mwami jesu, tinu, trabo na jintu, jivyabi, majibete uwaga, wongi kutamani, usolerwa a jesu, usolori, jendi, nagati, wola, jitobele, wawana ejo mwami oyu, mnini, mwotu, chaga amba masigati, haya, jendi, wasuwa ujigolo, jendi wasuwa, yandigana, usolori ombi, Ere akubekuti, oyo ngu jesu, ilo jesu di baibere, senamula shomobo, obu mbumi, kwa jesu, amila uyawe, ulindiswe, mjimo, chalu kwalo. Abobo tuwe degulanga, mnijeji, kubona, ni plani, ni mapu, ya tuambila, kutabela, kumuswana, bumi butamani. Inatujana kuti, oyo mwalumi mwusi, wakariswegede. Inatukweze umbi, sainga, mwenda, sainga, mwaba aje ndi. Yakuweza muendele umbi mkubi, mkubosi oyu wakabamba, wende, ululame, chainga, wanda kumwa, jejo, ya, wajisola lino, inu atuweze muendelezi, umbi mkubi, mkubosi oyu, wakaranganwa ajintu, chijonya, inu otokona obo mlombe, oyu wakabamka, oyu wakapona bumi watu lago, heli wakapa, usegula, mkehena, ilo linu, hawa, chiamba wala kuchatijia, mwalumi umbi, mkubosi oyu wakaranganwa, Ajintu chijonya. Wakari mutumu hui, maalumi mbusi. Kabela wakari mwendelezi. Kani pele, wakatambula usoli wa Kristo. Mbuli mwame mwenini. Wakatuambila, kaindi gaenda. Kuti, twede, utusolela. Wala jesumina. Irugalo, majeji, ujana, utina, bianda, ululangalanga, ndamanisha, mabona, bali, maibrayo, ipatile veni, agampagu wa 23, usikagu, 29, anijivale buyo. Sambombo, ndikazigala moyo, anini buyo. Mlajitana, mutabikirimanu, utina, zejiti. Sambulajita, mabona, abobo, buyo. Trabala buyo, eh. Aho, yebo machi, dagamwa mugesu, branamu. Gagala, eh, juguswa, mubaybele, mabona, eh, yo, mudziguti. Kajirin pao. Igal ejo, chamba, kejo, chagamba. Nam se awa, kejo babere, regamba awa, demonman o mowatu, mabona, lino amlangi, kulusoma musa, ini nagasiro, bogasiswa abajiribagwe, amezio tatwe, kambo, agabona kuti, ogarimana, uligawatu, kabila tagwe, nagayowa, mulao omami. Kulusoma musa, chindina, nagagomena, wagagugi twabuti, mwana omana musimbi wafalao, amusirire. Mwini wasala kupengela mapenzi abantu baleza kwenda kupengela misalu ya zibi wajindi shonto wakarimika usampawari wa Kristo na hindi logo mwajindi jamusa wajili Kristo mwabana wongwe aliki ujisibomi butamani mwabana wakarimika usampawari wa uitabuti siwindirisha Mwumurusi usalala, na ajindu imui, mbolijayajo, nyomulizi. Mwabona, wakani mega usampawari wa Kristo, uti, mbukubi, bunji kapati winda lbonu. Tuweke pita, kambo, wakani mega, jena, ya kupengela ja, bulumbu. Ina nyomulizi ejo, ya jamba, jamba eji, uti Musa wakasialwa. Wali mlombe, mjete, mjete logo, zina, jebawisi, ya gali amlam, zina, jebanyina, Yagali, Jogibedi, Ere Bagali, Vajetin Chaveni, Pele, Bagalibana Christo, Bagariga Jongusu, Bagari Mosige, Bagajita Panga Machina, Amadaga, Asintu, Yamami Mudala, Yomazi Intuna, Oyo, Manamusimbi, Omami, Bagain Kagusello, Buzabumi, Omalonga, O Mutumbu, Banina Musa, Jogibedi, Bagamutala, Omovica, Batuanini, Anzi, Yamalonga, Mulibobo, Edo Tari, Jagandi, Yagariabo, Savanavanini, Havana Bagali. Baja, Basuela Mumulonga, Ere Ogamuika, Bonaria, Edomis Obo, Baga, Tantamana, Tari Uzokwingwe, Bagamba Gatu, Abo, Panini, Panini, Agamuika Mugati, Bagabamba, Uzokunsagizi, Yomizi, Maibedena, Walom Bunsuga, I get Ogari, Ogari Uola, Bamba, Ebrahimini, Unede, Namujata, Muha, Padilla Muribobo, Bangkawia, Inu, Unuka, Babana, Babana, Baina, Bagasuelua, Zila, Ewabira, Mukwanda, Wabo, Abobo, Bagali, Aguswa, Rinchio, Tavali, Wenda, Chintu, Yawita, Ajejo, Eopao, Osmanana, Salim Gamlonga, Ameri Anini, Emojizi, Wabi Manini, Bagosi Doti, Miriamu, Bam Tavela, Unselo, Yamalonga, Kalangira ejo, ino pawamana, musibi wafalao, wakaswa kabela, wakari, tukumogweza, nyomalizi, kabela, wakamukusia, nyomalizi, wawanse, nyomalizi, anyogo kaya kuchi, ulimwana, mwatu maningi, manyika, wawana, edo kujitaji ejo, edibaybe, jagamba kuchi, mwambe oi manini, wakari mwambe manini, mwatu logo, mwambe manini, mwatu lo, chaveni, edo o, wakari, wila wiyo, kakupansa, tusindi, kakutu nini, wakari, Zimba banyina, mawana ejo abobo, mwanezi ejo, yaga jitiga, haoleza wakavika, mwana musimi ofalo, mwana musimi omami, yandolo, spolo, mutumbu, mwagari kwanzia uba, amu kwanda mwanini, mwagwe, wakamuhi dabuya, wakati oyo, mwanda wangu, enyo mwanezi, wakari mwanezi mwagwusi, mwana, mazwa ayo, siwaji sima padela aya, mwamujisi, wakwanda, wakamese kwa abobo, wakajita unka, wakweza mutumbu oyo, wakari, bajisi mwanda, Alimi, Rajis, Oyo, Variguanja, Unionsia. Avomi Yamu, Varimonyamusi, Bogati, Bianca, Kabujanine, Mutumu, Elela, Ewea, Gamalete, Yomizina, Oyo Miramu, Bianca, Aguweza, Banina Beni, Bambo, Ya, Bainca Weza, Obo, Bagaribusongo, Embona, E. Abo, O Bainca Weza, Banina Musaveni, Evogati, Yoguza. Agomezia mulombe mwenini. Wakati yebo olizi intu, yebo pama dola, alimianda yotatwe, mkwiki, ugomezia mkwanda oyo. Edo inga, wakala mparesi, amwane obaliza, mwaja jindi, omushoma, mwabona, jindi wanuli masimpe, alushomo. Oyo mkwanda, wakati musinsimi. Mwabona, alimi, wakalizi. Wabaganjila, mparesi alimi, wakabusia Musa, wanyina, Banyina beni, awujana madola ali, mianda yotatwe. Wiki, akumamela, sentusi yose. Amuje ya buyo ejo. Ino pao nyomulisi. Inde kandi. Mane jejo. Basmana nao. Waka indi kanini. Musa watariga. yemba lo kubala akulemba umuyishanjila yakubala akulemba impao ngamambia kuti Musa wazela kuri imwana ululeme bausandime twakakomba leza wibona nawo ingisuti limusesime eri uyoba kuni babantu mazwa a erede kubola enyo murizi yini nawa kumena wabakarize wakapekwa kwana umubashi wamami oma agede ku ilokanga bose kwantu bakwa ibeni kabila tibakajisisani bakali bana kristo kabila bakali bulila eyo basi wabelesha bantu bakayindi bakali bana ba kubelesha mipiro kabulo wabakali kupomoka kuswa kusuya lyabo beina bakwe bakwe bausi abanyina bonse babo bakabana ba kubelesha mipiro omya musindi yadaga ilebobo ere musa mukuba chintu chimwe wonse gwini wamoyo wakwe wakalizi kuti bakali bantu wakachemeze ku aleza wakalichizi ino chintu chitovela chakali chochita wakaede wa mwami yoba mwami zinthu zyonse mutu muhobe ma mali onse aigepita eyo igepita yakali kuyenderesha nyika kuchiyende eyo era mulange baibeli kati wakaizizya msampaulwa kuba suwandadaga muli kusena kuya muna kristo yeni baka bakubadya bakubaseka bakubapompa kuti na bakaamba chili chonse kaindi bakabajaya mwabona e musa wakasala kumka ankhamu eyo musa na wawitwa kuti mwana wa mwami amalaka ejo wabona nkhambo wakabona chindi chimamanino wabona oyo mwalume mukochi muhube pele wakabona jesu muli mutimubona muchilengano kuti chindi chimamanino chiciyo paderela ino eyo wakasimena usololi wa kristo kabela musa wakaizizya msampaulwa ulivono lunji maningi nyomalizi chindi chimwi nyopo ndo balumbe banini muchikolo balumbe banini peyamba mavi mavi alimwi banda kuti nyonse mubambe nyopo ndo basimbi banini basimbi banini payamba zinthu zivi alimwi muyanda nyonse kuziyamba yepo ati pepe ndimo na kristo pakati o yepo tikwana kasi mphati yepo lizi oya kuli ndiwe muli popo mwabona wayimikira kwamba ndili pamene uwapopo mwabona khambo mwabona eyo eyo musa chaka chitha wakaizizya kusamphaulwa wa peso ubale uwono lonji maniki kuyinda lonse laigepita lino watimuthapere kuyenze kwa akristo ikubona eyo chaka chitha lino mwabona uyu mwalume mukuchi wakali kupite mwalume muthanzi mukuchi pele thakali kuyenda kristo chakali kuyenda kuba muthapizi wa jesu ili apopo mujana ikuba simpo maningi anthala kuba timisa pano wamuzipekupeku azinthu zyonse zipati mali zyonse zinthu chiyali kunze kuchita azinthu zyonse yakali kuyenda pere chindi nakapa takachisinapa pomwe pomusololela apopo kuiyo lwakwi ulo lwakalikapotu mali akwe ayu akalikapotu pere chindi lufu niwakasiya kukonse takachili kukonza kuiperesya takakonza kula njila yakwe kuya kuchulu iyo takakonza kuliiyo lwakwe takakonza kuya kuchulu mwabona pere oyo mwalume mukuchi lino wachise zinthu zyonse wachise lwiyo awalo walo musongo wakaunkha kuchikolo akakwe kanyina lakamwisha alimi wakachise lwiyo lubotu ilo ali musongo loko kusikila akwalo walikwenza kuyisha panake pita wakayisha pamayi iwakwe wali musongo loko amulange opo mwakali musongo enyepo mulizi chinthu kuyinda ponse opo kuchenjezu kuyinda zyonse chiyakachisi kukonza kwakachisi wachikwamba kuti njochisiya chonse kuthapera jesu sena mwizi eyo chipakachitha kulingwe pakamuthanda wakaba iyi imuzike wamumtimba muli pamwi papo pelepuzwa omwe chindi nakaba munthu wakamena pakali kuyembelambelele busule yalukula ino chinzi chakachitika omwe munthu dambe eyo chakachitika ino chakali chinzi pamo pakali mulilo muchitheo kapela wakwereresha kusiyika kwakwe pakayambali eyo mulizi chinthuna wakati kwaisha pana ino pano payonyamuka tangundiisha apopo ili mombe oyi munini awa uli ponya a ponya aeredi nguni uso baxandi lalo bauso mulombe oyu wakaisikwa embona ponse meso manini apalama alanga munzila yomwe imwi kuyindi alimbi nyomwa pona apopo lino amulange wakachita eryo eryo eyo chitheo chakamu wewerezya amulilo eryo wakati nyonyonena ambali akubona mbochipete yakaleza wakati kuli musa samunona maposo ako kusena mphoimwi alasalala ndakusala kunkha kunselo kuyovuna pa anthu pangu ndakuphanguzo inga womanyika kuzipenjo inga wasandwa manzi kuba ulowa ngawaletha thakwa anjina thakwe chinthu yokunyo nyona yokusala kambozi kambo obasaya kristo wabona amsare kristo kabela lobusala wabona tinowati wandi sala arimuinda usala teremuna ogya mwege pita eri amulange ejo chaka jita wakasolela bantu bali mamilioni obilo bantu bali mamilioni obilo uzwa bantu bakwe baleta munyika yaichomesyo ero lino wakatobela twamtobela monse munkanda aliminyo bono bana wakangwa mukasoleo amukasujeni eryo osuwa banyogo wambila ejo yonse chikachitika munkanda wakumbwa kaleta impwa kusakujolo na kusani na bantu bafukide nzala asintu ezi yonse ero lino tulina kuti walo mudala lino ulijembede logo walo myaka eri mwanda amakumi obilo yagwomena eyo uli munkanda eri bantu tebakamulangania kapotu agwalo wabona zindi zimwi bantu abo balita kuti bana kristo tabalangani kapotu ere jesu lyonse lakulangania kapotu mwabona mwabona abobo tuyina kuti bantu bakasanga kulwana nguwe heri wakala ambapo chabeni nekuba eri wakali musololi alimwi wakachita kukhala ambapo evangelo pamwami pakamba ulakulingwe sainga toyanda kuba atejo kuchitika kulindwe pawapamba ikusala kululeme akusala jesu kabela uyochichita na mphawo tulina kuti mamaneno apendo ukachimbala chopeni takachikonza kukamba ukalime kabela jiri yakwi yakachezekwa apopo wakalongeza joshua pakuyinkha athala yachilundu kuti afwe nyomulizi ejo chakachitika indi nakafa okuya chinzi chinzi chakachitika mambo wachopeni mambo wachopeni linyomwati chiti kuti ejo lino aninibyo mulombe ulilalime mwabona wakapuka kusa kubafu lino miriamu izi wakalizi opo mwabona linamulange wakamukusya kusa kubafu kambo nzi kambo mane nyaka ili myanda yalusele ngoyu wakali okuya palestaini kaingwi amusololi wakwe yesu oyu wakezeja kusambalirwa zina ilakwi kuba aluvona lunji kuyenda bukubi bonse ibwaikepita wakezeja musololi wakwe wakalingwi alya nyomulizi wakayitwa mo mubabele nyomulizi wakali mwala oyu wakamukhanta omwe aisraeli alijendi musa nakali pambira kufa wakatanta amwala oyu elyo oyo mwala wakali jesu mulayi ajendi jesu nakali mwambaula alimi mumusalali johane chipati 6 eye wakati pamatata misu pakalya mana munkanda katikati tata wangu wamupha mana ayo wati iha pakalya mana bombobo ye bali bonse balipide khambo tivakasumalana kwenda mwabona pati balo bonse balipide elekati ndime jinkhwa japoume ecizwa waliza kuswa kuchulu pamatata misu pakanywa kuswa umwala musa wakamwa mwala akuti kapela menda akaswa wakati ndime oyo mwala wakali anguwe ilo amulange chindi musa nakafa watanta amwala oyu nyomulizi iyo chakachitika kaiveri kati vangelo vakasiya akumukweza ino ndoandano kuswa kuti oyo mwalume mukuposhi uyu mwalume mukuposhi mwabona chindi nakafa chakachisi munthu wakumujata apopo wakasumiziapoyo kuyinda mudima kuyamuke hena alimwi uli kokuya lino okuya pao chindi musa nakaswa mukumi chindi nakamkha wakakweza musoli anyina akamusolela kapotu pawuxi akamuyisa kapotu ero mphawo chindi nakakomena mwalume mukupuxi pawo pakati ndapona pomi uthamani inanjonkha kumusanza abantu aba vatakwakhopaya vatapikiri mano akuyenda ambapo khambo mbanthu paliza tandiyede kuchitha ingaenda pamwami heli tandiyandi kuba mwami ndakonza kuba amali onse alimwekepita khambo iba mukamweni wangawo tayayandi ingaenda sala kuyenda a jesu ilo mphawo yindi nakuyenda mubomi ilo mphawo yindi nakatalika kuso mubomi ngoyo musololi wakwe wakamuchata kuchanza tseno tamuyandi oyo musololi tina tonse tiyenda oyo musololi kumuchata kuchanza lyakwe miyanda yanika yikachirira wakaponwa amusololi wakwe pati wakasololera wakapamba wakapamba kusala kwapokoposhi wakwe eli apopo ikakoleza wakalimuchatiride nyomulizi chinthuna imunthu mukubi uli mukehena oyo munthu mukuposhi mukubi omwe wakaka mwabona lino amweyi ukalichisi lwiyo walichisi pukwambi wakamunkha kumbukano wakali munthu uli kapothu ere wakaka jesu mwabona ee oyo mwalume mukuposhi wakalide alimwi wakachisi pukwambi Eli, bagarianda Jesu, mabona, Musa nagari imuntu mukui, logo kuinda, kuinda mabona ui, mukusi, bagari nova, tham bagari Jesu buyo, mari amai, tela, plasi, asintu, muri ejo, ali mindiza, zenyu, azimazimbe, e Musa, uedewa, mami, uende zenyiga, e wasia, Jones ejo, eli nyobo, muri zigintu, bana, yendi, banuri egepita, ali mizindi, nugu, tawe ilbono, jinoli Musa, Kambo wa salaji ntu yiruleme, mawana wa salaji ntu yiruleme, umusola lela. Yendi watonori, yiri mapiramidi mapati, malabala ujatija mapiramidi, mege pita, mumuigo mazuba aya, kaiba, sugo, kunsi, yama, bomba, atamiki, ubibose, wanyiga, vantu, vayo warwa, muluo. Awela, pamba kuti, yagaria, mobili wabo, awela, gongolola, mawana, yoloba. Ili aba, watamla Jesu, wasololela, tabakaki, wajisipume butamani, lewa utibakwa, muzila ya bulenge, awa, Jesu, uibabusia alubo. Wede usala, usala wako, yobamba, koya wako utamani, mogu yoba, amye Jesu, wabuja umuwa umuyosu, wenditabela, iutina uyandabumi. Wawana usololi. Nitabela, yoba abo umibuteli. Yedio, nima simpe, awalo, uliniswe toba pati. Tujanaji ndiye mwenguzwa, ulijeji, ajalo. Yutinawe ndabu umi, wede utambula, yandabu gambe, wuzumina, nao yanda, ejo. Jede ujita, ejo, chotambula, chejo, chea bujana. Ele gulindime, agulindime. Wana abanini, amyeye, mjisi utambwa, Yesu wakati, wanditobela, uwe abu miutamani, ejo, lutieniga ujita, embona, nyumbaga ibanu banda utobela, laveni Jesu, ebo wati, kuzwa, kuzwa, indi, lawa mena, wede de abujembala, wede wamba, usala wangu, ujita ejo, taliwa magani ufla, amari, yejisi, wago mbali mojate, wabukunji ibantu, kubandisega, Nazi ntuzi yosa zindi. Yenda kutawela Jesu. Yenda kwambaku sala kwa Musa. Utali mtu mhui mkubusi. Mbanga ibanda. Kuchita jejo. Oonya awa. Dino. Mwene anda chopeni. Ujita. Yenda kuti. Uime andime. Yenda kuti uvike. Janzari yago. Yalu mwesi. Umoe wago. Kabela. Utamige janzari yago. Yalu rio. Yenda kutu jare imeso. Ago dino. Ugatamiga mtuwe wago. Wamba wiyo maji. Daya kutawela andime.
Dear Jesus. I pledge my life to you. I have heard.
Oyendo Jesu, na shamezi ya bumbi, bangu ulindwe. Na ingwa kamba kwa ee, ugo galmi bagushi, kwa vile, kubaka bamba kusala kwa bo.
I do not want to go the way of the rich young ruler. But I do
not want to go the way of the rich young ruler. Ya mwende zimu kubi mwoshi. Ele njanda? Unka nzila ya Musa.
I am just a child yet. Lead me, dear Jesus.
Nimu na vyo. Nikuba. Wanisala lila. Uyandwa Jesu. Wubo mibu tamani. Amen. Dino, watamika mtu wago. Uyandwa Jesu. Uzuwa mui. Uzuwa kule. Iwago anu anjiga. Dagule tila. Ulinduwe. Bana banini, bali bobo, mburi, mburi guwana na masigati aya. Hilo wasigui ya wakati, malilo, watala logo, wagamba wakajifumu, jino, wagamba uga, eji, achejo, halimi uligatede logo, mutamo penzi. Pele Jesu wakati, amulege bana banini babole, lindime, kambo bali bobo, wagwami wakujulu.
Lord God, today receive these.
Mami leza sunu tambula walombe, wakasimbi aba nini awa, mjigolo eji, jabulu lami, oguno, uwesu, wakabola alike ulwazo, lwankanda oguno, uwesi ya miwati eji, biendisya, lianda nja kusuwa kuzintu, kenyiga, wende ndabuyo, ulinduwe eji olino, vana wabu, manini, kariwano, wabarangirila maumi, abawishi abanyina. Mwenye niswe, tuemi kwa jano, mwenye onze, zotu jita. O yandwa, leza, mwenye wa majulu anjiga. Kusoela, matende esu, mwami. Uli itaduwaji tijintu, umbele, ya babo banini, abo banga, labika, jidebio, mwenzila yabo, pambo awamba uti inga jabota uti tujisebwe yasiyo yanjidwe kunsinga yesu akuswerwa mulwisi kuyinda kulebya omwi obanini aba wati bangelo babu yonse alalangirira busu watata wangu oyo uli kujulu angelo mpati angelo ziwabirira atala ya omwi aomwi wabuntu obunini buli makala masiyati aya ameso abamanini gajugide gabalanga abwingula nibuzyo akusirira twano tusontu twabana mubaibere abo bantu mubilo banini wakabwesa tunukirizyo twabo alimi umaamu abo waka maumi abo kulindwe o jehova leza waka usolalela wakwabirira irakube kuti bajane oyu musole mupati Yesu Kristo yangu wasolera tindi bama batata bamai bakumanija ambapo akube kuti wasolere bomi butamani mulimo bajita uli musa mulimo pailo wabo nini mubombe waunka kulindwe ndabapa kulindwe mami muli mulanda wako muli zilumbo angale kemushini wako babereshe mami ulemeka ndwe anyiga musinari ya Yesu Kristo amen. Era nyobo nabana banini balombana inga lino mwagabo tuja tija tijo inona yebolize kuti Yesu yokusonera akwenja tena tosomejo ero Yesu yomubamba wabarombe banini mulibyo Musa Amiriamu musisimi mwana kazi musisimi yabamba bantu balemu uzwa kuli ndinywe ino sebo tabantu bakaindi loko abaka mutambula tatumiyandi kuti tusololele yabuya asebo yanangwe kunisololela wenja matende angu yatajanzari angu mwabona ili akwalo dendi yaselemukila umulunga ndiyanda kujatajanza yakwe toze tuyanda bobo embona uyanda Yesu utusolela aswebo tata ndino tulambila wanda na kuzwa kulu umuamwe nede uchogela kutukusoni nede ulibambila umiswangano ivola leza andatula kamo ee yabantu Mwesileo, mwesejeni, na wonsi batawizi awa, mwamanzo ago. Utiyo balangezia, kubayanda, ujatila milandu ya bo yonsi, uponya marwazi ya bo yonsi, wabamba, mwiyandichu aluswananu, uyumia, abo, bai nova, ugatala. Ero jendi ya mwi, sata ninga obola, ambali uwajitia, utiompa. Hele na mye, maga inda mwajintu chijonya, uchampa, gasia winda, winda, wantu, banyiga ee, wantu. Alimu zindu zimui, enzima, bayandu kapati, nomba, mwajio palulo, tuatandamu kwa, hele uli ume, oyo, ngotoka sala, takatusi, na kutulegerezia. Watu sala lila mwami, uvomi petamani, lagomba kuti yo, jinga tuwabola ntu wa mwe, lindi zinji zimbe, anyiga. Wana nanduwe, wamba ula siyanduwe. Iyo mpawo mbuzwa obo pati. Jindi njika yagu ya bala, jindi jonsi yagu ya bala. Mutamani, yagwe kuti. Tukaswangane, mwami obo pati. Mulimi kwa shi, itapamugene. Mupona nto mwekumbele. Wali yonsi, ujipa mwami. Usiga eyo, agwe kuti. Tubelege, mpagasia anguzu, yisu yonsi. Jindi, zuba, noriji mwega. Kambo tajilomba, musinari ya Yesu. Amen.
God bless each one of you.
Let's pray that God be with you, covering you again.
Leza akulangeje. Mwi amwi wanu.
Thank you.
bless you all.
Liza Amulengeji, Nyonse.